We thank God as we enter into this meeting once again on this Sunday.
Namshukuru Mungu tunapoingia katika mkutano wa siku ya leo.
Amen. To come to you in the house of God.
Ni vema kuwa katika nyumba ya Bwana.
Whatever day you may get it.
Siku yoyote ile ambayo unaweza pata nafasi kuingia.
Hallelujah, thank you Jesus.
Amen.
Amen as we go on the radio.
Tunapoingia katika radio.
Some places will be different days and different times.
Na sehemu zingine itakuwa ni siku tofauti na nyakati tofauti.
Praise the name of the Lord.
Amen.
So it's just good to be saved today.
Ni vema kuokoka siku ya leo.
As I talked last week.
Jinsi nilivyosema wiki iliyopita.
Talking about the church is going about to establish its own righteousness.
Ya kwamba kanisa limeingia katika kuweka utakatifu wake mwenyewe.
Not the righteousness of God.
Sio katika utakatifu wa Mungu.
And the righteousness of God is this, that we must press towards the mark of holiness.
Utakatifu wa Mungu ni huo ya kwamba tupate kuzidi kwenda mbele hadi tufikie mbele.
Without holiness.
Pasipokuwa na utakatifu.
No man shall see the Lord. Do you understand?
Hakuna yule atakayemuona Mungu je wafahamu hivyo?
The Bible says to follow peace with all men.
Ya Biblia inasema ya kwamba iweni na amani na kila mtu.
And holiness.
Na pia utakatifu.
Without which no man shall see the Lord.
Maana pasipo utakatifu hapana atakayemuona.
You understand out there here and in radio land.
Je, wafahamu hivi na hata katika maeneo mengine?
Whoever may hear this on the internet.
Yeyote ambaye atasikiliza hii katika tovuti.
Whether you're in America, Canada, Europe, wherever it may be.
Uwe Marekani, Canada, Europa na sehemu zingine.
Understand that without holiness no man shall see the Lord.
Fahamu ya kwamba pasipo utakatifu hapana mtu atakayemuona Mungu.
What is holiness? You may ask the question.
Je, utakatifu ni nini unaweza uliza?
You may ask that question.
Unaweza uliza utakatifu ni nini?
Hallelujah. Well, first you must have faith in the Lord Jesus Christ.
Kwanza lazima uwe na imani katika Yesu Kristo.
And you must be saved.
Na lazima upate kuokolewa.
And you must be pressing towards the mark.
Na lazima pia uweze kuwa na juhudi ya kuzidi kwenda kufikia mbele.
You must be assembling with people who have the right vision.
Upate kuunganika pamoja na watu walio na maono sawa.
You must be assembling where the pastor has the right word of God.
Na uwe mahali ambapo mchungaji atakuwa na neno linalostahili kwa ajili ya watu.
Pastor, if you're out there preaching,
iwapo mhubiri uko kule nje unahubiri.
In a church and you have a wife and children.
Na una mke pamoja na watoto wako.
And you've not even yet gotten married.
Na hata labda hujapata kufanya ndoa vyema.
Proper way.
Basi uja
How can you be holy?
Utawezaje kuwa wewe ni mtakatifu?
You're not fasting and praying.
Auombi na kufunga.
And seeking the face of God.
Na kutafuta uso wa Mungu.
And abstaining, amen.
Na kujinyima.
And doing all those things.
Na kufanya mambo haya yote.
Loving your neighbor.
Kumpenda jirani yako.
Amen. Loving your neighbor as yourself.
Kumpenda jirani yako kama nafsi yako.
Loving your brother.
Kupenda ndugu yako.
Amen. Loving your sister.
Kupenda dada yako.
And treating your wife right.
Na kuweza kumtunza mke wako.
And I could go on and on and on.
Unaweza kwenda na kuendelea katika mambo hayo.
Striving towards all these things.
Yote ni kufanya juhudi katika mambo hayo yote.
Now this is a touchy subject in Africa.
Na najua hii ni sehemu muhimu katika Afrika.
Tribalism.
Na mambo ya ukabila.
Amen. Hallelujah.
Amen.
Tribalism.
Ukabila.
Following the traditions of tribal values more than Jesus.
Kufuata desturi za kabila zaidi ya kumfuata Yesu.
Hallelujah.
Amen.
Jesus is a man, the one who died for us.
Yesu Kristo ndiye yule aliyekufa kwa ajili yetu.
And he's from the tribe of Judah.
Na anatoka katika kabila la Yuda.
And all we Christians upon the face of this earth.
Na sisi wote wa Kristo katika uso wa ulimwengu.
We're from one tribe, is the blood of Jesus.
Tunatoka katika sehemu moja ambayo ni damu ya Yesu.
And that must be the uttermost thing.
Na hiyo ndio kitu ambacho ni muhimu zaidi.
Hallelujah.
Amen.
Thank you Jesus. Not Amen. Keeping the laws and the rituals of tribes.
Si kuweka mambo na maadili na desturi za ukabila.
Hallelujah. So it's good to be saved today.
Ni vema kuokoka siku ya leo.
And a man had to marry a man.
Na mtu mume hawezi kumwoa.
That's the common thing now in our part of the world.
Maana hiyo imekuwa ni kitu cha kawaida katika sehemu zingine za ulimwengu.
It's okay that a man can marry a man.
Ni kwamba ni sawa mume akimwoa mume mwenzake.
Or a woman can marry a woman.
Ama mke akimwoa mke mwenzake.
Promoting those things.
Na kuendeleza mambo hayo yote.
Especially in North America.
Zaidi kule Marekani kaskazini.
Now it's coming in Africa.
Sasa imekuja hata Afrika imefika.
Preachers need to be preaching the truth.
Na wahubiri wanahitaji kuhubiri kweli.
And wonder why the nations are crumbling.
Na shangaa kwa nini mataifa yanaporomoka.
Wonder why the nations are coming down.
Ni kwa nini mataifa yanaporomoka.
wondering why there's wars and rumors of wars and all
those things.
God is going to take his vengeance upon
Mungu atafanya kulipisha kisasi juu ya inchi.
That's bad enough that mankind be doing that.
Namba hiyo peke yake inatosha kuwa ni jambo ambalo alifanya.
But when it comes in the church,
lakini wakati inapoingia kanisani zaidi,
and the ordained preachers,
na watu wale ambao
wameteuliwa, who believe such things are okay,
waubiri wanaleta mambo haya na kuyafanya kuwa sawa.
A man can marry a man and a woman. For this cause, the Bible says,
kwa sababu hii, Biblia inasema,
shall a man leave his parents?
Mke, mme atawaacha wazazi wake.
And that's another thing.
Na hilo ni jambo lingine.
Some of us have a problem leaving our parents.
Wengine tuna shida kuacha wazazi wetu.
For this cause, a man,
kwa sababu hii mme,
he shall leave his parents, his father and mother,
atawaacha mama na baba yake,
and cleave unto his wife.
Na ataunganika pamoja na mke wake.
Or husband.
Ama mme wake.
Amen. Thank you, Jesus.
Amen.
So the two become one flesh.
Ili kwamba wawili wapate kuwa mwili mmoja.
So I urge you.
Kwa hivyo na wauliza.
Mothers and fathers.
Na kuwasihi wazazi.
Amen. Become one flesh for the sake of your children.
Kwamba mnahitaji kuwa kitu kimoja kwa ajili ya faida ya watoto wenu.
I urge you, especially you African men.
Ninawasihi zaidi ninyi waume wa Afrika.
To treat your women with the respect that's due.
Weza kuwapenda wake zenu na kuangalia katika uangalifu na upendo.
In the Lord Jesus Christ.
Katika Bwana Yesu Kristo.
Because God is not pleased. Amen.
Maana Mungu hapendezwi.
And your prayer can be hindered.
Na maombi yako yaweza kuzuiliwa.
The Bible says your prayer can be hindered.
Biblia inasema maombi yako yaweza kuzuiliwa.
If man and wife are not in the right place.
Iwapo mke pamoja na mme hawajapatana.
But I see, especially men.
Lakini zaidi waume.
Amen. Have a tendency to put women down.
Wana nafasi ambayo wanajaribu kuangalia wamama wakiwa chini.
We need to read Proverbs 31.
Tunahitaji kusoma katika Zaburi Midali 31.
Amen. A virtuous woman and what she is in the Lord.
Juu ya yule mke mwema.
We need to lift up.
Tunahitaji kuinua hali zetu.
Instead to put her down.
Kuliko kuwaweka chini wamama.
We need to lift up.
Tunahitaji kuinua
our wife.
Wake zetu.
We need to also lift up our husbands.
Tunahitaji pia kuinua waume zetu.
Become one flesh.
Ili tuwe kitu kimoja.
Don't worry about doing much more than that.
Usijalishwe kufanya mambo mengi zaidi.
Most of you,
wengi wenu.
It's a full-time job.
Maana ni hiyo ni kazi ya kila siku.
Take a time out of the day.
Chukua siku nafasi katika siku moja.
To sit down and talk as husband and wife.
Ukae chini uweze kuzungumza na mke pamoja na mume wako.
Together.
Pamoja.
And then take another time the day to sit down as a family.
Na chukua nafasi pia uketi pamoja na familia.
And pray together.
Na muombe pamoja.
And become one flesh.
Na muweze kuwa kitu kimoja.
You're not dedicated to your parents, wife.
Hauwezi kujitolea kwa ajili ya wazazi wa mke wako.
Honor your father and mother, yes.
Lakini sasa ndio unahitaji kuwatii wazazi wako na baba na mama ndio.
But amen. When you get married, you leave that behind.
Lakini wakati unapoolewa mambo yanakuwa ni tofauti.
Cleave unto your husband.
Unahitaji kushikamana na mume wako na mke wako.
Cleave unto your wife.
Ama mke wako.
Amen. Now there's many things I could go into, but time will not permit me.
Mambo mengi naweza kuzungumza lakini kwa ajili ya muda.
About African marriage and those things.
Juu ya ndoa za Kiafrika.
But I would say the most important thing.
Lakini sehemu iliyo muhimu ni kwamba.
Is when a man are joined together.
Ni wakati mume na mke wanawekwa pamoja.
And they become one flesh.
Na wanakuwa kitu kimoja ama mwili mmoja.
That's the key.
Hilo ndio jambo muhimu.
And parents.
Na wazazi.
We should encourage the coming together.
Tuweze.
That union between man and wife.
Lazima tuzingatie kuja pamoja kati ya mume na mke.
And not do anything to interfere.
Na tusifanye kitu katika kutenganisha mambo haya.
Here in Africa, I find there's much interference in those things.
Afrika mara nyingi kuna kuingilia.
And cause great troubles.
Ambayo inaleta shida.
Amen. So I'm reading today from 1 Corinthians chapter 4.
Soma leo katika Wakorintho wa kwanza na mlango wake wa 4.
Amen. And what I'm going to attempt to do today.
Na kile nitajaribu kufanya siku ya leo.
What I have been attempting to do all along.
Na kila ambacho nimepata kujaribu kufanya kila wakati.
Is preach the things that God would put in my heart.
Ni kuhubiri mambo haya ambayo Mungu ameweka moyoni mwangu.
Concerning the church getting prepared.
Kuhusu kanisa kujiandaa.
And a wife making herself ready.
Na mke ama bi harusi kujiandaa.
For the coming of the Lord Jesus.
Kwa ajili ya kurudi kwa Bwana Yesu Kristo.
Amen. So this is all part of that also.
Kwa hivyo hii ni sehemu ya mambo hayo.
Thank you, Jesus. You'll hear me repeat myself many times.
Unaweza kusikia nikirudia mara nyingi.
Because many things deserve to be repeated.
Kwa sababu mambo mengi yanahitaji kurudiwa mara kwa mara.
Especially about marriage.
Zaidi katika Ndoa.
Living holy.
Na kuishi maisha matakatifu.
And all those things.
Na mambo hayo muhimu.
And obedience.
Na kutii.
Unto the Lord.
Kwake Bwana.
Obedience unto the Lord.
Kutii Mungu.
Thank you, Jesus.
Amen.
And they're going to read here.
Tasoma pale.
In 1 Corinthians chapter 4.
Wakorintho wa kwanza 4.
And now I want you to, before I read this, to understand what Paul is going to be saying.
Kabla sijasoma ningependa upate kufahamu na kuelewa kile Paulo alikuwa akizungumzia.
And I'm going to read from 1 Corinthians chapter 4.
Soma kuanzia Wakorintho wa kwanza 4.
Verse 8 through to 14.
Mstari wake wa 8 hadi 14.
Some of you have read this but you don't understand it.
Wengine labda umesoma hii na hujapata kufahamu.
Or just goes above you.
Ama inakuzidi.
But no, God called me to be a preacher.
Lakini Mungu ameniita niwe mhubiri.
And to preach the things that other people are skipping over.
Na niweze kuhubiri mambo ambayo wengine wameyaacha.
Now we have to look at Paul, amen. He was a man of God.
Lazima tumtazame Paulo kama mtu wa Mungu.
He traveled the road.
Alitembea sehemu nyingi.
He'd been in prison, out of prison.
Alikuwa ndani ya gereza na nje ya gereza.
He'd been beaten and whipped.
Alipigwa mijeredi.
Amen. He'd been stoned.
Alipigwa mawe.
All those sufferings.
Na hata kupitia mateso mengi.
He'd been chased out of towns.
Alifukuzwa katika miji mingine.
And people want to go on and be a gospel preacher.
Na iwapo unataka kuzidi kwenda na kuwa mhubiri wa kiroho.
And today the most thing that they're interested in is prospering.
Na watu wengi vitu wanahitaji siku hizi wanataka tu
how much money can we make?
Jinsi ya kuendelea na kubarikiwa, je, nitapata pesa
ngapi? How much can I make? They even have it out there now. They'll sell things for money.
Na hata watapata kuuza vitu ili wapokee.
Jesus said freely.
Yesu alisema ya kwamba umepokea bure.
You have received.
Umepokea bure.
Freely give.
Mtapeana bure.
So what are you doing, preacher, having prayer cloths anointed with oil and selling them?
Je, wewe mhubiri ambaye unatengeneza vitambaa na kuvitia mafuta na kuviuza
wafanye nini? What are you doing selling, amen, the works of God?
Je, unafanya nini katika kufanya kazi ya Mungu kuwa biashara?
Jesus walked into a temple one day.
Yesu Kristo aliingia katika hekalu siku moja.
And they were doing those things.
Na walikuwa wanafanya mambo hayo.
And Jesus began tipping over tables.
Na Yesu Kristo akaweza kugeuza meza.
He began tipping over chairs.
Akageuza viti.
Money was flying everywhere.
Na kulikuwa na pesa kila mahali.
Jesus was so angry.
Na Yesu Kristo alikasirika sana.
Listen to me now, church.
Nisikilize kanisa.
And get the real vision of Jesus
for you. Na upate kile kitu ambacho Yesu anahitaji upate.
We try to make Jesus, amen, as though he's some little meek person that can never do anything.
Nafanya Yesu kama mtu aliyemnyenyekevu hawezi kufanya kitu chochote.
Never raise his voice.
Hawezi kusema kitu.
Jesus was faithful in all things.
Yesu Kristo alikuwa mwaminifu kwa mambo yote.
And he'd do the same thing if he came back in the churches that are around today.
Na anaweza kufanya mambo yale yale iwapo angekuja kwa baadhi ya makanisa siku ya leo.
Some of you seem to be going around preaching a fairly good message, I hear you.
Wengine nasikia mkihubiri ujumbe ambao ni nzuri.
Amen. But there's one problem.
Lakini kuna shida moja.
You're leaving behind garbage churches.
Unawaacha nyuma makanisa ambayo yamejaa taka tupu.
So what is the use, amen, to be go preaching something somewhere else and everything you leave behind is becoming corrupted?
Na je, basi mbona uende ukahubiri zaidi na yale umewaacha nyuma yameharibika?
Amen. And Jesus went about it and he found himself some material to make a whip.
Na Yesu Kristo akaenda na akapokea akapata mjeredi.
And he began whipping people.
Na akaanza kuwacharaza watu na kuwachapa.
He began whipping people.
Yesu Kristo mwenyewe akaanza kuwachapa watu.
My God, if he came back into churches today.
Iwapo angekuja katika makanisa siku ya leo.
What would Jesus do?
Je, Yesu angefanya nini?
Or what would he do if he came to your house?
Angefanya nini kama angeingia nyumbani kwako?
There's a song in our part of the world.
Kuna wimbo katika sehemu ya ulimwengu unasema.
What would you do if Jesus came to your house?
Je, utafanya nini Yesu akiingia nyumbani mwako?
Would you rush and hide away the liquor bottle?
Je, utakimbia ufiche kwanza ile mpinyo ulionao?
Would you hide away the cigarettes?
Je, utaficha ile sigara ulionayo?
Would you start trying to hide away the mini skirts?
Ama utaanza kuficha ile nguo yako fupi?
And all the jewelry?
Na ile vitu vyote?
And all the pornographic magazines.
Pamoja na yale magazeti yasiyofaa.
What would you do if Jesus came to your house today?
Yeah, Yesu angekuja nyumbani kwako ungefanya nini?
And then we go to church to try to cover it up.
Na unaenda kanisani unafunika mambo haya yote.
I'm much afraid if Jesus or even Paul came back today.
Lakini je, hata Paulo angekuwa hapa, si ungeweza kuwa na hofu?
They'd be very, very disappointed.
Watu wengi wangeweza kukadhabika sana.
He sends other preachers.
Lakini anatuma wahubiri wengine.
They're still alive in the world today.
Na wako hai katika ulimwengu.
And I'm one of them.
Na mimi ni mmoja wao.
And if you're one of them,
na iwapo wewe ni mmoja wao,
you'll find me.
Basi utanipata.
And you'll track me down.
Na utaweza kunitafuta.
Amen. You'll find me.
Utanipata.
Hallelujah. You'll find me. Amen.
Utanipata.
Thank you, Jesus. Amen. And he was talking in verse 8 about the church.
Na alikuwa akizungumzia katika mstari wa 8 juu ya kanisa.
Of that day.
La siku hiyo.
And I kind of think that Paul here was kind of giving them all a slap in the face.
Na nawaza ya kwamba Paulo ni kana kwamba alikuwa akiwachapa katika usoni mwao.
So let me read some first in English.
Kwa hivyo tutasoma katika Kiingereza kwanza.
Verse 8. Now you're a fool. Now you're a rich. You have reigned as kings without us. And I would to God you did reign that we also might reign with you. Follow today. This is very important.
Hii ni muhimu sana. Mmekwisha kushiba, mmekwisha kupata utajiri, umemiliki, mmemiliki pasipo sisi. Na, naam, laiti mngemiliki ili sisi nasi tumiliki pamoja nanyi.
This will change your life today if you get it.
Haya, itaweza kubadilisha maisha yako iwapo utaweza kuichukua.
What Paul was saying was this.
Paulo alikuwa anazungumzia hivi.
I'm looking at you as Christians.
Ninawatizama kama Wakristo.
You seem to be rich and full and lack of nothing.
Mnaonekana ya kwamba nyinyi mwatajiri katika mambo yote.
And you're reigning as kings on the earth.
Na mnamiliki kama wafalme katika ulimwengu.
Listen to me now. If you don't get this, you will not get.
Usikilize maana
a very important message.
Hii ni ujumbe ulio muhimu.
And it's the same thing I could say today.
Na ndivyo naweza kusema hata leo hii.
And he said, I would to God you did reign and that we also might reign with you.
Na kusema mungemiliki ili sisi nasi tupate kumiliki pamoja nanyi.
What he was saying, as I look at your Christian walk,
kila ninachozungumzia ninapoangalia maisha ya Wakristo,
and the way you're walking,
na jinsi unatembea,
it seems attractive.
Inaonekana ya kwamba ni vyema.
And if I was carnal,
na iwapo ningekuwa katika mwili tu,
perhaps it would be a good thing to be following that type of Christianity.
Labda ingelikuwa ni vyema kufuata Ukristo kama huo.
But not so.
Lakini si hivyo.
As we read in verse 9.
Unaposoma katika mstari wa 9.
For I think that God has set forth us the apostles last, as it were appointed to death, for we are made a spectacle unto the world, and to angels, and to men.
Maana nadhani ya kuwa Mungu ametutoa sisi mitume mwisho kama watu waliohukumiwa wawawe kwa sababu tumekuwa tamasha kwa dunia kwa malaika na wanadamu.
So what he's saying, that seems good what you have, but look at what I have.
Hivyo inaonekana kwamba ni vizuri kila anasema, lakini angalia kile ulicho nacho, angalia kile nilicho nacho.
This is the way, follow me.
Hivi ndivyo anasema kwamba nifuateni basi.
Appointed to death.
Ili ya kwamba upate kuingia hata kufa.
Verse 10. We are fools for Christ's sake, but ye are wise in Christ.
Sisi tu wapumbafu kwa ajili ya Kristo, lakini ninyi ni werefu, ni wenye akili katika Kristo.
We are weak, but ye are strong.
Sisi tu dhaifu, lakini ninyi mna nguvu.
Ye are honorable, but we are despised.
Ninyi mna utukufu, lakini sisi hatupati heshima.
So what he's saying here, Christian?
Je, kila anasema hapa Mkristo.
I can't live the way you live.
Siwezi kuishi vile unavyoishi.
And as I look as a preacher today and a pastor.
Na ninapoangalia kama mhubiri ama mchungaji.
I had to come out of all that, amen.
Ilihitaji nitoke katika mambo haya yote.
Because there's not many people want this position that Paul is talking about here.
Kwa sababu si watu wengi wanatamani nafasi hii ambayo Paulo alikuwa akizungumzia.
Verse 11.
11.
Even unto this present hour we both hunger and thirst.
Hata sasa hii ya sasa tuna njaa na kiu.
And are naked,
tuuchi,
and are buffet,
tuapigwa ngumi,
and I have no certain dwelling place.
Tena hatuna makao.
And labor, working with our own hands,
kisha tutaabika kufanya kazi kwa mikono yetu.
Being reviled, we bless.
Tukitukanwa, tuabariki.
Being persecuted, we suffer it.
Tukiudhiwa, tustahimili.
Being defamed, we entreat. We are made as the filth of the world.
Tukizingiziwa, tuasihi. Tumefanywa kama takataka za dunia.
And are the offscouring of all things unto this day.
Na tama ya vitu vyote hata sasa.
Then he said, I write not these things to shame you.
Kisha anasema siandiki hayo ili kuwadhayarisha.
But as my beloved sons, I warn you.
Bali kuwaonya kama watoto niwapendao.
Amen?
Amen.
So what he was talking to the Christian church of that day.
Kwa hivyo kila alikuwa anazungumzia kanisa la Kristo wakati huo.
This is the way walking in it.
Hii ndio njia ambayo tunatembea.
Not many want to be rejected.
Si wengi wanataka kukataliwa.
Not many want to be despised.
Si wengi wanataka wakose heshima.
Not many want to suffer persecution.
Si wengi wanataka mateso.
Not many want to be like the offscouring.
Si wengi wanataka kuonekana ya kwamba wasiofaa.
But he was looking at them, they seemed so rich, and that's what the world is like today.
Na ilikuwa inaonekana ya kwamba walikuwa matajiri na hivyo ndivyo ulimwengu leo.
North America now here in Africa.
Marekani hata hapa Afrika.
Prosperity, prosperity, prosperity.
Utajiri na utajiri.
Nobody wants this office.
Hakuna mtu ambaye anataka nafasi hii.
To walk in the long sufferings that Paul walked.
Kutembea katika nafasi ambayo Paulo alitembea.
So, amen. I hope you're getting something from this.
Na mimi ya kwamba unabarikiwa unapata kitu unaposikia.
And here today.
Na hapa siku ya leo.
If you're seeking to go forward.
Iwapo unatafuta kwenda mbele.
And some of you in this church.
Na wengine hata hapa kanisani.
Have no idea yet.
Na hata una jambo juu ya mambo haya.
What to go and take up the cross for Jesus.
Ya kwamba je kuchukua msalaba kwa ajili ya Yesu ni nini?
You know, we're just looking for some place of peaceable place with no persecution.
Ama unatafuta nafasi ambayo ina utulivu na hapana mateso juu yake.
Amen. Hallelujah.
Amen.
So I preach these things for those that may hear me outside.
Na ubiri kwa wale watakaonisikia pia.
And those that may hear me here.
Na wale wanaweza kunisikia hapa ndani.
Canada. Where I'm from and other parts of the world.
Mahali natoka na sehemu zingine za ulimwengu.
You do not see many preachers now that want to walk in that office that Paul walked.
Hauoni wahubiri wengi wakitaka kutembea njia ya Paulo aliyotembea.
Hallelujah.
Amen.
You don't see many now that want to suffer persecution.
Hauoni watu wengi wakitaka mateso juu yao.
Have no certain dwelling place.
Hakuwa na makao.
And verse 16 says this.
Na mstari wa 16 inasema hivi.
Wherefore I beseech you.
Basi na wasi mnifuate mimi.
Be followers of me.
Mnifuate mimi.
So those that you that desire to be a preacher.
Je, wewe ambaye unatamani kuwa mhubiri.
You desire to be a pastor.
Unatamani kuwa mhubiri, mchungaji.
Amen. Are you ready to pay the price?
Je, uko tayari kulipia gharama?
Are you ready to suffer?
Uko tayari kupitia mateso?
Amen.
Amen.
And bring into God's storehouse.
Na uweze kuleta katika ghala la Mungu.
And bring into the kingdom of bring in to those that are doing the work of God.
Na kuleta katika wale wanaotenda kazi ya Mungu.
Truly doing the work of God.
Wanaofanya kazi kwa njia ya halisi.
Those that you know that are living holy.
Wale ambao unawafahamu ya kwamba wanaishi maisha matakatifu.
So that they may have to give unto others.
Ili wapate kuwa navyo na kisha kuwabariki wengine.
And to help others.
Na kuweza kuwasaidia wengine.
If you're going to go on with God,
utaenda pamoja na Mungu.
You're going to get to a place that only God can help you.
Unaweza kufika, lazima ufike mahali ambapo ni Mungu tu atapata kusaidia.
If you've gotten used to trusting in man,
iwapo umezoea kutumainia mwanadamu,
amen. You're going to have to come to a place where only God can help you.
Unahitaji ufike mahali ambapo ni Mungu tu atapata kusaidia.
And become a disciple.
Na upate kuwa mwanafunzi.
For the Lord Jesus.
Kwa ajili ya Kristo Yesu.
And what is a disciple?
Na je, mwanafunzi ni nani?
A disciple is one who disciplines himself.
Mwanafunzi ni yule anaye aliye na nidhamu mwenyewe.
Disciple means a disciplinarian.
Yule ambaye ana nidhamu ya kutosha.
Starting your family.
Anza katika familia yako.
Starting your life.
Anza katika maisha yako.
And do the works of God.
Na utende kazi ya Mungu.
And those that out there that may hear me, amen.
Na wale wote ambao mtapata kunisikiliza.
And God is dealing with your heart.
Mungu ashughulike na moyo wako.
Listen to the word of God and to the preaching.
Basi sikiliza mahubiri na neno hili kupitia kwa mahubiri.
Follow the leadings of the Holy Spirit.
Fuata mafundisho ya Roho Mtakatifu.
And I'm sure that our God will bring us together.
Naamini ya kwamba Mungu ataweza kutupatanisha pamoja.
Hallelujah.
Amen.
It's just so good to be saved today.
Ni vema kuokoka siku ya leo.
And working here in Africa and doing the works of God.
Nafanya kazi ya Mungu hapa Afrika.
We do so many things.
Nafanya mambo mengi.
And in some ways we're only just getting started now.
Na katika vitu vingi ni kama ndio tunaanza.
And as I look in the world today.
Napoangalia katika ulimwengu.
And I see that wonderful move that was back at our part of the world.
Na ninaona ile upupio uliokuwepo katika sehemu ya ulimwengu.
And a move of holiness.
Na katika kwenda kwa utakatifu.
And righteousness.
Na katika haki.
And I see how many people today are turning away from that in the world.
Naona ni watu wangapi ambao wanageuka kutoka kwa nafasi hiyo.
There's no doubt that God will only have a remnant.
Bila shaka ni kwamba Mungu atakuwa na masalio.
Are you prepared to suffer?
Je, uko tayari kupitia mateso?
For the will of the Lord?
Kwa ajili ya mapenzi ya Mungu.
Because Jesus said this.
Maana Yesu alisema hivi.
Those that do the will of my Father which is in heaven.
Wale wanaotenda mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni.
These are the ones that will enter in.
Wale ndio watakaoingia.
Are you doing the will of God today?
Je, wewe unatenda mapenzi ya Mungu siku ya leo?
I know some of you think you are.
Najua mwingine wafikiri
ndivyo,
lakini si hivyo.
And God is talking to your heart
today. Na Mungu ananena na moyo wako.
In the name of Jesus, as we clap, shout away, praise God. Let's make a joyful noise unto the Lord. Hallelujah, it's good to be saved today. Amen. Come and join our meetings. Amen.
Amen.
I thank God for all of you that listen to me on the radio.
And
on television.
Na pamoja na TV.
And on the internet or wherever it may be.
Na pamoja na tubuti ama popote unaweza kuona nisikia.
I will give you some following information.
Nitaweza kupa habari hii.
If you want to write me, amen.
Ambayo ungependa kuiandika.
Or to find and know my email address.
Ama ungependa kuwasiliana pamoja nami kupitia kwa anwani.
So if you need prayer.
Iwapo wahitaji maombi.
Or you need any more information.
Ama wahitaji habari yoyote zaidi.
You can write to me at Post Office Box 1982.
Unaweza kuniandikia kutokana na anwani ya posta 1982.
As Post Office Box 1982.
Hii ni anwani ya posta 1982.
In Kitale.
Kitale.
Postal code 30200.
Na weke kodi 30200.
Postal code 30200.
30200 ndio code ya posta.
Amen. That's how you can reach me. Also,
na pia,
Pastor W.R. Taylor,
unaweza kunipata kupitia kwa anwani ya email
at live.ca.
Pastor W.R. Taylor
at live.ca.
At live.ca.
Better still, find me.
Na hata zaidi waweza kunipata.
We have a tent church in Kitale.
Tuna kanisa la hema mjini Kitale.
If you need prayer request,
iwapo unahitaji maombi,
write that post office box.
Basi andika barua kwa anwani hiyo ya posta.
Or that email.
Ama kupitia kwa email, anwani ya email.
We welcome you to the house of God.
Tunakaribisha katika nyumba ya Bwana.
A place of holiness.
Mahana ni maali patakatifu.
Amen.
Amen.